Slim dadada
kujeza pone.
Just for tonight, madam is you. Na wana bose ma kudabiri you champion.
Team Ice never hot.
Stammi levene molenze. Tigelo nation at easy. Shali popo gapo easy. She wanna be with me, I guess he, eh. She wanna be my light to die. Light to die. She wanna be my light to die. Light to die. Ale dum vavi punne. She wanna be my light to die. Light to die. She wanna be my light to die. Light to die. She wanna be my light to die. Light to die. She wanna be my light to die. Light to die. She's so pretty, beauty, Betty, Katie, Wandy, so Metty. Shari popoga, inoko kondoga. Nari sumboga, nari dumpaga. Elandampaga, lewe wempaga. Nakura zenshaga, lewe wepaga. Epa gampaga, ngori wamaga. Uke sempoga, lewe wepaga. Kakura senchaga, ndekwe wampaga. Lewe wempaga, ekula senchaga. Kalo zuku Mr. Price. Kuru wafu sachi papa na sai papa. Baby, Demon na Mr. Zibio. Tukudana, bari piri mabo baro bore kudana.
Kujeza pone.
Boss, Scott pa echeho. Waba necha muviringa moteho. Sifatum, abago sababe mkwai. Sakumani dhiri teni. Na wana machiki kwa tinikecha ya fila ponga. Na pita musiti nebote wala chonga pok. Awadi winini. Boss, Jesh, nangula jile maya. Ngandi nangonji wera pofia maya. Karewangu.